VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jmatat galgala keessa salama walakka jel kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dio da radio interneti satellite nail satin kannen saganta kenyur dofa jirtan dagge fato ta kenya jalata mo akamoltan Robi onkololis sadi barakum la mafkuda sadde takkala kops Ethiopia timmo fulbana digdami sadi barakum la mafkuda tokko kesumme sankesan ranina modanditi
babaroto legal chumelena sanaga ansura ala ke daim to biya sanettim hawasa Ethiopia tkhora gudda adwa wirta ujra hate warra president America imaltu of Africa jirt biya kakalalu jirtille matadu khaysak tokko
addu warrakt demokrato ummat Ethiopia yadeg ya isa wali gala arrawasa keesat geggesa jira kuma soranjede kanarrat gaba saqabno duuda boda wal ibdena anno benishangul gumus keesatu mamerra lammi womanafqe ofirra buqana halakmit jiru kanarrat iskopia daqamna baqatton Ethiopia diballakawman dilbata dabre kana mora qubinsa yerof Kenya keesatte unde famerra bahani moyale senani jiru jedama gaba saqabna kanarratis marafo gatum rasaganta Kenya tin walintura amma ballen soduf gara sorata debin
Ethiopia magala wasati horadwawi gudda titawujira siyasan mil waljala fudu di sanete ni kharaj jira mar oliya waya jira mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed khorkhanrat dubateten khori hunene kudani tokeso odundubat dechana nami godin borana ana moya leti bakateten Kenya kambi bakadan bala faccanat galakhan ke sadi behdut qay galujira akabulchana namo yala bagajamur ge vio etmeti war bakat khana guyalen gadda motumman Kenya nanno sanit galch tanalle odundubat dechana Hati warra presidenti America Melania Trump imaltu torbanto ko Afrika dabarteni Ghana jirti achuman Malawi dabarte Kenya Masri fati tana Ghana ni sinda tetunini lafa Europa warre Europa nam Afrika ittibitateteni fa achu facit kufatu Melania ni fulana mit kusani bidiru fa ataneti tiyani achigorte tilalte Patsy wudo ursotti ujitana af Melania wali ndaketen odutan werge jalanne nutem
Gifted Ray United States Melania Trump bakka durgar botatti gurguran afurtama ke satok kadaldaltoti Europa Afrika dia handara galana titolfatan dawataniru Mr. Trump gara magala galmamotu mamalawi lilingueti maluf karorfatani jiran jiratonni lilingue garu waye imalasani kana himbekan shofera kanta e dara branda garu dawanna sani kana abdini ne gajeda
whatever she can bring if she can sit down with the leaders and see
one fidded of to come you haqabat tu hogganota walinte se torakamin akkanu gargaru dandesu kesuma jolle durbaf malakagot barufena
fayya jolle ratti qiyafachu dan du lagagge famu kesa qoda fudachu fedu Mr. Trump United States soji gara lafina kesuma dubarto to ulfa daimman gama kunun sufi barno taratti gaggesitu agarsi suf carra garita imallikun President Trump biyoti Afrika kan ilalen wan dubbatanif qeqamaturan garu dawannan hada warrasani jechota President Trump sana haqa jedame negamu Gifte duren kun angwa motumma America filanno gagge famen injifatan ismit malanian garu akka gifte durummat bulchi sajiru keset wan akasi hojjetu wan ofi ilalcha durait kenu fedan rat dula gaggesu biya kamalawi saganta gargar sa United States ratirkatti malawin biyota hiye yi kesa tokoyotat ummata she miliona 17 kesa wala kaj alan jirenya hi yuma gaggesu. Gifti duren Amerika gargar saf degger saf bulchisi President Trump Malawi if godu ibsu jada me egama. Imallisani kunis gara Kenya af Masriti kanittifufuta un beka mejira.
Khore guddan parti demokrasumma amara khaledu mati. Itigafataman parti thana ubodum meka mokonnin khore addawawiti fi awasada kunduratti wan khorkana akkani jadaitin aster misgana uttim jalanen uttim.
Duratan parti demokratoa amara obbo demmaqa mokonnin kale sagara hawasa titun qajelin dura tuta odu fipsa kennanin walgayin addawaawi ilaalcha siyaasaarratti kan hirkaten ta'uu jedhan sirna demokiraasii misoomatti fuulleeffate kan amma jaaraa jirru jijjiirama argame irratti hundaa'uudhaan akkaataa deemsichaa jajjabeessuudha jedhaniiru. Adeeppaan gumiisa 12ffaa kibxata kaleessaa waaree irratti kan xumure yoo ta'u obbo Dammaqaa Mokonniniin dura taa'aa obbo Gadduu Andaargaachoo itti aanaa gochuun filateera. Sadarkaa bulchiisa naannoo sadarkaa gandaa jalqabee sirna ijaarametu barbaadama. Adeeppaan toora kanaan sochii jabaa gochuu fedha. Kanaaf gumii kanarratti kallattii kaa'ate hojiirra oolchuuf qophaa'aa jira jedhan. Baatii sadii yookaan ja'aatti walga'uu qofa otoo hin taane torban guutuu hojjechuun nurraa eegama ka jedhan obbo Dammaqan seeraa fi akkaataa hojii ni fooyyeffannaa jedhan. Miseensota koree gidduu galaa haaraa filataman keessaa Birgaadir Jeneraal Asaamnoo Tsigee tokko yoo ta'an bara koo hafee ummata bilisa na baaseef hojjechuun fedhaa jedhaniiru. Waltajjiin ammaa kun kan akka fedhanitti yaada ofii itti ibsatan ta'uusaa fi inni duraa gonkumaa adda turee jedhan. Namoonni kabajaan gaggeeffaman keessaa tokko kan akka obbo Mokonnin Wasan Yellow yaada kennaniin edaappaan boqonnaa qormaata qabu keessa jiraa jedhan. Sababiinsaas gaaffiin uummataa deebii argachuu qaba. Kanaafis ga'umsaaf amanamummaaf murannootu barbaachisaa jedhan. Carraan dhumaa qabu kanaan paartichi humna namaa jiru gargaaramuudhaan paartilee morkitootaa kanneen biroo wajjin ta'uudhaan hojjechuu qabaa jedhan. Gumiin kun kalees bubaasuun xumurameera.
Tamaatan jaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii guddaan tokkummaa mootummoota akka Ameerikaan waan Iraaniin adabdagu tokko irraa lakkiftu ajaje. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo immoo Ameerikaan waan Iraaniin irratti walii galtee dhufa haga guddaan dhiiftee jechuun dubbata waan Ameerikaan akka Iraaniin adabdu irraa dhiisan gaafatan keessa akkasiin qorsi hin arganne dhowwuufa akkasiin nyaataa fi miixuyyuura hin arganne dhowwuufi waan akkana akkan irratti ajajan. Namni pirezidaantiin Ameerikaa abbaa seeraa mana murtii waliigalaa filateetiin jedhe Brett Kavanaugh FBI nama kana qorachuu jira. Dubbiin tun hin eeginiitiin tokko namni inni durii waliin barate tokko gaafaan ganna 14 namni kun machaa'eetiin waan hamtuu na tolchuuf dhufee jetteetiin koongireesii Ameerikaa irratti dubbatteen duuba achirratti namni hujii tanaaf filatanii waan gaafas hin machoomne machiguma tokkollee hin qabu jedheetiin mormate wamtaateef qorachuutti jiran. Dameen gibiraa fi maallaqaa New York pirezidaanti Trump horiin guddaan inni qabu kun isa dhufee jechuun qorachuutti jiran akka warri jedhutti waan qabu gibir baasuu diduuf horii qabu dhoffatee jedhanii isallee qorachuutti jiran oduu namaaf qabu tattanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addu warraaqsa dimokiraasummaa uummattoota Itoophiyaa IHADEG yaa'isaa waliigalaa arraa hawaasaatti jalqabee jira. Durataan paartichaa muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed haasawa baninsaa dhageessisanii jiru. Muktaar Jamaaltu hawaasaarraa gabaase.
Yaa'iin adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa 11ffaan guyyaa har'aa kana mata duree tokkummaa biyyaa misooma hundaaf jedhuun magaalaa hawaasaatitti eegale. Dhimmoota hegeree biyya kanaa murteessan hedduu irratti mari'ateetiniin kallattii kaaha jedhameetiniin eegama. Qopheessaa yaa'ii kanaa kan ta'e naannoon uummattoota kibbaa fi sochiin dimokiraatawaa uummattoota kibbaa barumtaa yaa'ii isaa walitti hidhamiinsa uummataa jijjiirama hundaaf mata duree jedhuun geggeesse milkiin xumuretti yaa'ii sadarkaa addawaawii geggeessuun keenna nuuf kabaja guddaadha kan jedhan durateettuun sochii dimokiraatawaa uummattoota kibbaa aadde Mufriyaat Kaamil yaa'ii kanarraallee abdii guddaa akka qaban haasaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed affeeruudhaaf taasisan irratti dubbatanii jiru.
Dur xinkaariyochaachinin agolbitan lemeqaxxan gudletochaachinin leqaxxumu yemichilu tegdaarotochin meqsan bemawxaatinaa leqaxxaayi.
Jabina qabnu cimsinee itti fufuun hanqina jiru rakkoo nu mudachuu malu adda baasnee hegeriif kallattii kaa'uun imala haaromsaa eegalle gama boqonnaa olaanaa tokkotti kallattii ceesisuu danda'an kan itti kaahuu danda'u yaa'ii miidhagaaf milkaa'aa akka ta'u amantii kiyya jabaadha.
Haasaa baniinsa yaa'ii kanaa kan taasisan durataan addawaawii fi muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed addawaawiin hanga har'aatitti yeroo hinji fatametin harketti kenne hinkabu garu bu abe heddu ke sadar bekan jadan akabiyati tilletaate akadabaatitti kannen biyakan kuffisaniitinin salpisana kumajiranitti kannen olantumma biyakanatif warega magudda qaqqali kaffalan akajiran ille dubbatanitinin jiru halakanan walqabate jabanneetinin yo harka walqabanneetinin jenne rakko ke sabane kannen maqagade dan nube kan hundeyu wangari ittigarsi su dande najadan ege sonta in mataataane kadatto sonta in kan orma fuge nutaneetinin mulisulle dande naadan dubbatan dr abiy
skazare barhabna betornet balimmananna besiddet lemyawqan alam
ሰጥቶ የሮአ ማከነ ወለጥቦይንሰ ወልሰካሉ ፊራኮሌ ገረገራ ሙለተን ኩዲ ተኩማዳ ፈገረብ ያቲፍ ሂንቶሉዳን ካንካሰን ዶክተር አብይ አህመድ ወልሰካሉ ሲያሳ ረኮሌ ገመገማ ሙለተን ፈከነን ብሮ ሃንጋ አማቲቲ ሙለታቲን እንጅሩ ሄገረከና ፊንቶሉዳን ዱበተን አኩመ ከነን ካናንዱራ ገዳን ዱማ ቢያከና ጨለቅሰኒቲን ቢየሰልፒሰን ኖቲስ ዴቢኔቲን ቢያከና ሰልፒፍኔቲን ኮፊፍነሞ ሄገረንከና ማልጎቹና ቀብናን ለቃፈተን ዶክተር አብይ አህመድ
ቆም ነገሩ እኛ የዛሬዎቹ መሪዎችስ ይህችን ታሪካዊ ሀገር ልትሰምጥ ነው ከተባለችበት አዘክት ውስጥ አውጥተን የልጆቿ
ራቆሊት ቡይንሰናን ነው ለከሰቲ ኡማሙ አመንታዳ ፊሰቡ ማደሆ ጎደቴቲን ሐሊላ ነሞተረት ጌጌፈሙ ቃኔ ሳደጀቹዳን ዶክተር አብይ አህመድ አካን ቄቀኔቲን እንዱበተን ይጅሩ ሚዳን ነመጥኩ ከንገረብራ ረት ጌሲኑ ካን ማታከ ነረቲ ተኡዳ ተቆዮሚ ደመ ሁንዲከነ ዩካም ሚደምኑዳ ከናፉዩ ሐመኒ አከሰኒ ቢያፍሂን ተኡጀቹዳን ዶክተር አብይ ዱበተን
ከመካከላችን ማንንምስ ከተጎዳ ድረስ ሁላችንም እንጎዳለን አንዱ እስከተጠቀሰው
ሳውሰር ነፌደራሊዝምን ወልቀበቴ ዶክተር አብይ አህመድ ረኮንዲም ኢላልቸ ፌደራሊዝምን ወልቀበቴቲን እንጅሩ ኡልቺን ሰናኖ ቲፊ ናኑማ አዳም ባሰኔቲን ወንቶተ ሁበተሙ ቀቡቱ ጅራዳን ዱበተን ሐለከናን ቂጣን ሆገኑ ደንደ አምናኒን ብዮታ ከከነ ሰቦተ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶን ኢትባይአተንቲ ፌደራሊዝምን ፊለኖ ፈለሂን ቀብኒ ጀቹዳን ካየን ሐለከናን ገገስቶኒ ናኖ ሌሌ ሰቦተ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶተ ናኖ ኢሳኒ ከሰጅረን አከ ኡመተ ኦፊቲቲ አንቱማ ዳንቲ ጋፈተሙማ ፉለተኒ ቲኒን ቲክሱ ነገነ ኢሳኒ ሌ ኤጉቱ ኢረጅራዳን ዱበተን ዶክተር አብይ ረኮብልቺን ሰጋሪቲን ወልቀበቴ ድምቺ ከን መቃዳን ሂማሙ ፊ ዋመሙ ኦልተውሳሌ ዶክተር አብይ አህመድ ዱበተኒ ቲኒን ጅሩ ረኮብልቺን ሰጋሪ ጀቹዳመና ኤኑማ ኢሳቲን ከለቲዳን መቃዳን ዋሙቱ ሌ በርባቺሳዳን ዱበተን ኮዲ ረኮብልቺን ሰጋሪ ቢደርበ ቡልቺን ሲገደን ኦላንቱማ ዳሉ ኢሳ ከንቲን አገርሲፈ ሙደጀደን ሐነ ክራይሰ ሳብዱማ ፊ ከነን ቢሮ መላመልቱማ ጀነቲኒን መቃመሶ ኢሳ ቲን ዋሙዳመና ነመ ቢያቴን ሐቱ ጀደኒ ሰደርካንቲ ዋሙ ደንደ አሙሌ ጀቢነ ሰንረገሁን ድርቀመ የሮን በርባዱ ዳንዱበተን ዶክተር አብይ
የመጥፎ አስተዳደር መስፈንን ተተግኖ የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳጳሱን ትተን
ያይኩለ ተቆፋ አደዋዊ አዋሳት ገገፈማትን እንጅሩ ከነረቲ ፓርቲሌን ምቹለ አደዋዊ ጀደመን ከነረቲ ዲያተኒትን ሐሳ ታይሰን ዮተው ፓርቲሌን ቢዮታ አላለ ጅለይሳኒ እርገኒትን ያይ ከነረቲ ህርማች ሰኒትን እንጅሩ አብለ ሰደርካ ቢያት ዶርጎመን ኩደሰደት በከቦዳን ሐሳ ከንታይሰን ኦቦ ዋሲውን ተስፋይለ ረኮብየ ከነከይ ሰቱሬ ወአበይ ረኮብልቺን ሰጋሪቲ ፊ ዲሞክራሲን ጠበሙዳን ዱፋትንን ቱሬ ያደቺሰኒ ከሳው ወጋዲግ ደሚ ቶርበዱረ አደዋዊን ጋፈ በየቀበቱ ኡመን ገመዴ ገሩ ዋዳን ገለመቲን እንጀደ በሩምታ ኢሳትኛተሙን ሞርሚ ጉዳዳፊ ጩንቁርሳዲዱ ትጨሄቲኒን ሐርደደቀብኔ ጅረጀቹዳን ዱበተን
የህዝባይም ቢተኝነትና አምባገነናይ ስርዓትን በቀኝ ማለት ህዝባይ ትግል ባንድ በኩል ኢህአዲግ ራሱን አርሞ ከዚህ በኋላ ላለፉት 27 አመታት በመጣንበት መንገድ
ጩንቁርሳፉን ለማለት ቀብሶ ሞታቲን ገመቶኮን ኢህአዲግ ኦፍስሬሴ ወጎደዲ ለሚቶር በደብረኒ ከራረ ኡነረ ደሙ እንደንደኝ ጀቹዳን ኡምንጂጅራማ ከሰበው ደንደውን ገመብራቲን አመልጋሪ አዳን ወልንጅራቹ ኡመተከኛ ትደበለሜ ገመነጋው ያወጨው ሶባኔ ቢይከኛ ሐረረክሳ ከሚከሰገሉፍ ቀርቀረረከገሰ ዱጋ ሐጣዋ ሁንድከኛ በኑ
ለማ ፓርቲ ለሚቹለ ጀረመኔቲን ዋመመን ሰደርካ አደዋዊ ትቂጣተኔቲን ሀገሬ ቢየቲ ከናረቲ ቂጣን ሰገለ ኢሳኒቲ ፈሙርቴ ኢሳኒቲን ክርማቹ ቀበኒን ያይኩር ነፋረቲ አከቆረናን ቋተሜቲን ዲሃቱፍ ከለቲን ታአሜቲን ቱሬ ሰበቦ ተገረገራቲን ኦሶ ሂምልካይን ሐፉይሳ ዶክተር አብይ አህመድ ያይቻፍ ካሰኔቲን እንጅሩ አተው መለ yaayin kuni imma kanan wal qabate mariyate tinin kallatti tokko akka kaahullee dhawaada kan galan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal Hawaasaarra.
Amma mo gargabaasa taanutti ceena dhaggeeffatoota keenya bulchiisi aanaa mooyaalee baqattoota mooyaalee baqatanii keeniyaa sololoo turan gara gandoota isaaniitti deebisuu beeksise. Bulchaan aanaa mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee baqattoota sanbata dabre mootummaan keeniyaa gara mooyaaleetti deebise mara isaanii qe'ee isaaniitti deebisuu isaa dubbata. Daawit Galmootu gabaase Nairoobii irraa.
Dilbata darbeedha mootummaan keeniyaa baqattoota ajjechaa mooyyaaleetti miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin bitootessa bara 2018 raawwate baqatanii buufata baqataa dambalaa fachaanaa keessa turan kanneen fedha qe'eetti deebi'uu qaban gara mooyyaaleetti ka deebise. Baqattoonni kun mooyyaalee ganda boolee yookaan qe'ee keenya dhaqqabuuf geejjibaa fi gargaarsa dhabne jechuun VOF himanii turan. Obbo Galmadiidaa abbaa ijoollee lamaati. Haala itti deebifaman akkasitti himu.
Dambalaa fachaanaa halkan sa'a 11 poolisiin keenyaa mannu seente. Darbaan nuyi achiifte man kennu irra cabsite mana nubaaf yuwelni achumatti bakka nu bira kaambi poolisi nu nattee nu dhaansifte kaambi nu baasite achuma kaate nu bira godhan sirkaali keenyaa baasii sadeetiif loori nu wajajanii armaan nu gaan dhufnee naan mooyyal qabnee cufti yaaballa hor jirti namni kuma tokko arma kan hin jiru nuun jedhan baay'inni namaa maraan rakkoo ambulaansii dhabnee naqeensa jarmu keessatti nu dhalte gargeeffannuun dhabnee ubjibaannee amma tana dhiiraan waan namni sadii asaadari dhaqanii.
Baqattoonni kun erga dilbata darbee mooyyaaleen qubatanii rakkoo irra turan namni hedduun gara biyyaatti galuuf fedha qabaatus geejjiba dhabee rakkataa akka tures ni himu.
Namicha sibiyyo fi galuu fedha warri ammaan tana armata kuma rakkachuun jiru kun warri lafti isaanii akka malee haakki mooyyaalee haakki yaaballoo haakki dubulu haakki hareeroo.
Komii baqattoonni matan kana bulchaa aanaa mooyyaalee obbo Baagajjaa Morgee gaafannee har'a baqattoota kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu himanii jiru.
Manni yeroo sun naannoo rakkoo shawaabarree tuumameedhaan buqqa'aniitiin deeman yeroo sunitti nu baay'ee isaanii deebisne turre. Isaan afaanis akka isaan deebi'an caasa gandaa ijaarsa sitti erginee baay'ee deebisaa illee turre. Isaan kun naannoo warra yeroo sunitti rakkoo tokko malee illee deebi'uu hin dandeenye dhaniitiin achi deemaniitiin achi turan. Ammatti ammoo warri keenyaa illeen isaan illee waliin dubbanneetiin rakkoon ammaan kan akkasitti jirti hin jirtu dhaniitiin isaan fa'anii fidani. Isaanis fidaninnaan nuutis asitti yaa'u uummatni keenya waan taateedhaa fi baay'een isaanii gidduu galeessi godina sunillee dhufa waan ta'eef wanni humni qabnuudhaan konkolaataa qopheessinee fi asiitti aga aanamiyoo aga dirree geggeessineetiin naannoo sun bakka isaan qa'ee isaaniitti deebi'an taasisnee jirraadha.
Obbo Baagajjaan dabaluun namoonni aanaa mooyyaalee irraa buqqa'anii sololoon turan marti isaanii qe'eetti deebi'uullee himanii jiru. Baqattoota kaan haala isaan qe'eetti deebi'an isaan gaafannee turre. Isaanis gaariin isaanii deebi'uuf fedha qabaatanus kaan kan humnaan sololootii ofirra akka deebifamu ta'ellee ni jira jedhan. Dhimma kana waajjira dhimma baqataa mootummaa keenyaa gaafannee turre. Hojjetaa waajjirichaa tokko akka jechuudhaan deebii kennan.
What we have done, we took 267 people.
Waan nuti tolchine namoota 267 gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti dabarsine. Warri kun buufata baqataa deemuudhaaf warra tole jedhaniidha. Mootummaan keenya ammas buufata baqataa biroo mooyyaalitti hundeessuu waan hin feeneef warra tole jedhan kana gara Kaakumaatti geessine. Warra koo lugaltummaa gaafachuu hin feene immoo ka ofirra deebi'uu fedhan biyyatti isaan erguu aansine. Garuu eenyuun iyyuu humnaan ofirreen deebisnee jedhu. Hojjetaan waajjira dhimma baqataa keenyaa kun. Dambalaa fachanaa buufanni baqattoonni yeroof keessa turan amma cufameera gaaffii jedhu hojjetaan waajjira baqataa keenyaa kun gaafatamanii ammaaf murteen ifa ba'ee himame hin jiru jechuun deebisanii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 8 yookaan immoo sa'a 2 akka lakkoofsa Itoophiyaatti daqiiqaa 49 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:49 ta'ee jira. Wallee kanaan gara qophiittaa nuti jenna.
Abaayyee maaloo koyyaa abaayyee maaloo abaayyee maaloo koyyaa abaayyee maaloo abaayyee maaloo koyyaa abaayyee maaloo. Arrarra geesse maa foolin seenne jaaloo. Ulaa kee saakatti dhiifte saakatti dhiise saakatti dhiifne. Awwaal dhiigessi si nyaata kottuna nyaata kottunu nyaata.
Dinqisaa dabalaa walleessa kanaaf guddaa galatoomsaan dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa walitti bu'iinsa Beenishaangul Gumuz keessaatiin namoonni manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an 1991 ol ta'uusaa Komishin oggansa sodaa balaa kan biyyoolessaa beeksisee jira. Namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anis ta'e kanneen achuma Beenishaangul Gumuz magaalaa Kamashii keessatti danqamanii jiran gargaarsa gahaa hin arganne jechuun iyyataa jiru. Tujubeetu dhiyeessa.
Waggoota 20 oliif godina Beenishaangul Gumuz aanaa Kamashii keessa jiraata akka turan qonnaan bulaan tokko yeroo ammaa qe'ee keenyarraa buqqaafamne godina Wallaggaa ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessa qubannee jirra jedhu. Haalli amma keessa jiran gaarii akkan ta'in dubbatu.
Waa har'aa amma kanatti hin dhagaamne uummatumatti deemee ijoollee harkatti dhumaa jira malee kaan ammaa dhugaata keessaa hin baqannee Oromiyaa keessa gaddaatti gallee jirra. Aanaa Haroo Limmuu keessa jirra akkamatti kadhannee madeemnee firuma oromoo magaalaa laafee guddeemee waan mul'an fi dhiiraa akkamatti jaanja'aa jira man. Waan tokko deeggarsi hin jiru kaleessa bichaa koshooree yaatinnee tokko nuuf fidani. Namni warra abbaa qabeenyaa mati yaadatee nuulaa jiru malee aanaa amatti akkamatti nammanii jiru ijoollee baatanii ni jiru deemee ni jiru. Bakkatee mukunaan mayyuu saawwan nurraa warasanatti hojiitti jiraataa jira nama Oromoo marra.
Kabiroo an dubbise immoo jiraataadhuma Kamashii yeroo amma achuma jiraniif gara biraatti socho'uuf daandiin cufaa waan ta'eef sodaa keessa jirra jedhan akkas jedhan.
Amma deet warraatii jalqabe yaa'u magaalattii mas aanota sadii qabatee rakkoo guddaatu ture namni buqqa'a jira. Inni karaa bahu argate baheeraan asii immoo zoonii Kamashii waradaa keessatti immoo amma karaa cufatee namni illee baay'een ijoolleen dararamaa jiru beelaa fi dheebuudhaan ol bahuunis gadi bahuunis hin jiru. Tinkunaa irraa xinnoo kan gadi bahee wal argee egaa irdaasaan tokko kun qaqqabaa hin jiru magaalattii.
Maaltu karaa cufe?
Federaalli jira yeroo bahuuf jedhamu naannoo Dagubaa kan jedhamutti cufamee konkolaataan Oromiyaa sun as dhufaa hin jiru. Konkolaataan Beenishaangulii magaalattii Kamishee keessa jiru sun bahu namni dhaqee immoo rakkootu jira dhalli namaa deebamaa dhalumannee teenya gaa gadi bahuu hin dandeenye.
Loltoota mootummaatii kan karaa cufe?
Loltoota mootummaa miti namootuma naannoo fakkaatadha nu bira geenye illee hin argine cufameennaan. Gadi bahuu ol bahuu kan sodaateema rasaasa adda addaati naannicharraa garanarraa dhaga'ama ture. Kanatti bakka namoonni baay'ee gargaarsa illee hin argatin miidhaa guddaa keessa jiran baay'eetu jira. Magaalattii hedduu kan jiru federaallii taa'ee eegaa jira. Iddooma isaan ta'an naannoon nagaadha. Baadiyyaan ishee immoo buqqa'ee inni kaan mana namaa 15-20 ta'eeti. Yeroo tokko mana firaatti babbaqatee jira. Inni mana firaa dhabee immoo. Addaraasha wayii meedaa marra jira ga'a.
Jiraattuun aanaa Kamashii Kabiroo an dubbise magaalattii keessaa karaa itti baanu dhabne achitti danqabnee jirra. Gara maatii keenyaatti akka hin baqanneef manaayyuu gadi ba'uu hin dandeenyu jechuudhaan haala magaalattii keessatti mul'ataa jiru naaf ibsiteetti.
Faala fokkisu keessa jirra. Wanti nurratti godhames immoo dambii Oromoo irratti taargeettii godhamee dambii Oromoo irratti dha. Addeechaan gadi dararsuun saamis. Mana namaa cabsuun qabeenya namaa mana namaa gubuun inni kun egaa amma torbee tokkoon irra fixeera torbee irraa kaasee irra maama jirra.
Akkamitti jiraachuutti jirtu ammas magaalattii keessa Kamashii keessa?
Magaalattii keessa warri naannoo baadiyyaa irra jiran gara mootummaatti baqatanii addaraasha keessatti walitti qabamanii jiru. Warri naannoo magaalaa jiran immoo mana keessatti walitti qabamanii mana tokko keessatti 50-60 taanee iddoo tokkotti walitti siqnee jirra jechuudha.
Ajjeechaas haa ta'uu. Saamichas haa ta'u kan isin irratti raawwatu eebisaan.
Oromoodhaan immoo warra gumuzidha. Eeggasii kunoo namni keenya yoo du'e filaa kan seeraan biyya isaatti galee awwaalchisaallee miidhaguu qabu asmat dosani awalu nuf gargarsi nuf godam injir
qama motummat yettanitu debi malisini kenan
qani motummat garmasan motte kenya tsumale ilalsenni gargarsen nuf godinjir amarte motumman qallise manu ilala ara qallise qallati wanya ton injir yarre manajranise yarre tolte manis nyaatanis dirrama dirraychu
harra mal fakkata halli magalatti kesejiru
daama keessa jirra sodaa keessa jirra bakka isaaniis kaleessan nama guddaa magaalaa kana keessatti kan ajjeesan rasaasanii kanaaf sodaama guddaa keessa jirra jechuudha.
Haalli isin ittiin magaalaa sana keessaa baatanii deemtanuu hin jiru?
Karaa cufameera karaa tokko namni tokko eddasii guyyaa tokko namni tokko hin baanu sunituu jiraate immoo nuun mana gidiraa kana keessatti hin seenu akka magaalaa keenyaatti karaadha bakka rakkinni keenya hin baqanna ture illee karaatti baqannuudhaan du'aa ajjeechaa nurra gahaa jiru gajaraadhaan. Rukutamanii kan kufanii amma yoona allaatti irra jiranii waan xiyyaa yoomtu tokko qabu isaan aadaadhaan xiyyaa sanaan rukutamanii namoonni mammadaa'an tureewwan sittimee baay'ee humna keenya ulfaataa bakka waakuma tasee ol boonye malee hundumaatu madhamnee waaqayyoo tasee ol bo'aar.
Ati eessarraati kan itti iddoo sana dhatte eessa maatiin kee iddoo kam jiru?
Maatiin kun magaalaa Naqamteetti argamu magaalaa Naqamtee irraan as gara kanatti hojii fi
komee jiraattonni dhageessifatan kana qaama mootummaa bira adda baafachuudhaaf gara itti gaafatama waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataatti bilbileen ture haala jira jedhan akkasitti naaf ibsan.
Arra tasgabbaa'ee jira. Warrumaachi naannoo kamaashii irra jiraatanii namni baay'eenis garuma caakkaatti galee ture mana isaaniitti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu sodaa hin jiran uummatiin sodaata maaliifii kanaan durumsi beekumsa adda addaan ka'anii. Ummatiif lubbuun badeera qabeenyiif barbadaa'eera kanaafuu namni hin sodaata shakkii qaba haa ta'u malee ati amma makalaakiyaa saraawitiinis federaal poolisiinis galanii tasgabbeessaa jiru amma tokko nagaan bu'eera.
Eegalaa kaleessuma kaleessaa kanayyuu namoonni kamaashii keessa jiran akkanatti manitti jaarsa guddaa tokko rasaasaan dhahanii ajjeesaniiru. Wanta akkas akkasii sababa mul'atuu fi sodaa nageenyaaf jecha gadi ba'uyyuu sodaanne mana keessatti beela'aa jirra gadi baanee waan tokkoyyuu bitachuu hin sodaanne kan jedhutu jira. Namoonni akka isaan tasgabbaa'aniif nagaadhaan akka isaan jiraatan nageenyi isaanii akka inni mirkanaawaa ta'e isa kana gochuudhaa fi qaamni mootummaa maal hojjetaa jira?
Akkuma ta'etti tolaantummaa seeraa eeguudhaa fi kanaan duratti shakkiin tokko tokko gati jiraatanii fi. Achi keessa gallee marii guguddaa geggeessaa turre aanaa kamaash keessatti aanaa yaasoo badajii gaanfoo irratti marii geggeeffamaa ture kana giddus kan amma kan nuyi qundame haa ta'u malee haa ta'e amma akka teetteetti iddoo tokko tokkotti akkasuma ajjechaan faa jiru sodaan jira kanaafuu namni akkuma kanaan duraa firiilin muuv gochaa jiranitti amma kamaash keessatti amma natti himte kana ganaa amma. Qulqulleessine in ilaalla qulqulleessine amma marrajaa amma naateente kun an hin qabu haa ta'u malee shakkiin jira ammayyuu guutumaa guutuun nagaan bu'eera jechuu hin danda'u kanaafuu uummatni shakka haa ta'u malee har'a beekamaa hin qabu kamaash keessatti manni daldalaa banamaniiru suuqiin banameera amma tokko namni sochii jalqabusan hin qabu jechuudha.
Obbo Zalaalam Jaallataa itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma.
Fayyadamme mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Itoophiyaa magaalaa Hawaasaa keessatti horadda waawwii guddaa taa'uu jira. Siyaasaan miil wal jala fuudhuu dhiisaniitiin karaa jijjiirama irra waliyyaa wayyaa jedhamu ministeerri Itoophiyaa Horkan irratti dubbate. Namni guddina Booranaa nama wayyaleetiin baqateetiin keenya hambii dambalaa faccaanaatti galkaan keessaa aga dhibbeedduutti galuu jira jedha akka bulchaanii aanaa sunii jedhutti warri baqatu kun guyyaa dheengaddaa mootummaan keenya armaan baase. Kori guddaan paartii dimokiraasummaa amaaraa haalee dhumatee itti gaafatamaan paartii tanaa obbo Dammaqee Mokkonnin illee waan dhumiitii akka horii nagaan dhumatee VOA'tti meetiin achumaan kora adda waawwitii fi hawaasa dabre. Haati warra pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuu torbaan tokkootii fi Afrikaa dabartee Gaanaa jirti achumaan Malaawwii dabartii keenyaaf Masriitti taana mataan aduu akkanuma nagaan bulle garbuyyaa.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenyaa gama keenyaan boor walitti deebinaa nagaatti jennaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ